Uhamba nam, sobuye min, onoma nini, onoma yini, oyazo tini, sokushiya gini. Yeah, eba tini, roboto, roboto, roboto. Sangena sashaya inombolo, ngithi ngithanda nonke emakhaya inoxolo. Owololo, wololo, wololo. Anginamsebenzi. Which one is this one?
Angnam sebe, Ayang nam sebe.
Thomas.